yeah. Oh, oh. Ooh, yeah, yeah. Oh, yeah. Let me sing you a love song. Don't wanna talk too much. I just wanna say, baby. Hey, sugar. Let me sing you a love song. Don't wanna say too much. I just wanna say, baby. Baby, sugar.
Yeah, darling, vaya. Ngifuna umuntu njengawe. Awume kancane ngithatha isikhathi ngikhulume nawe. Yazi ngikudinga kanjani. Tshela abangani bami kancane manje benzani. Mabekushiya futhi ngizokhapha. Bangazophapha kugcwala ngoba wena upholile. Mongavuma shuthi umfazi sengimtholile. Ngikhomisa gcwala ngempela ngeke ngikhohlise. Anginayo inyuku kunothando uma ngikubonise. Khohlwile chomane sidlala ngamashele. Yazi mawunyathele udlula uhelibheli. Sokufaka endaweni nasemjondolo emuva edladleni. Ne-double bag ne-radio sengishoda nge-TV. Futhi sengizospana bengihambisile i-CV. Ngizobheka wena wedwa engathi ngidlisiwe. Mangithola le span mina nawe sodla imali eshisiwe. Just imagine umshado phela thina sifanele.
Let me sing you a love song. Don't wanna talk too much. I just wanna say baby. Hey sugar. Let me sing you a love song. Don't wanna say too much. I just wanna say baby. Baby sugar.
Hello, ngikhuluma noNoxolo. Sho uthi kade nginawe izolo. Yazi usungiphazamisile. Angisakwazi nokulala ngoba nawe ungimisile. Ngifuna wena kuphela. If unginika ichance uzobona ngicwala ngempela. No, lalela, sekudala ngihlanhlatha. Showcase ngifikile ekugcineni, wena ngiyakuthatha. Kahle kahle ukuthi kahle ngifuna ukuphatha. Nawe ungaziphuthi, hlisa umoya ungalokothi. Uphikisane nami, ngela wenza iplan yokuthi siphinde sihlangane. No, please, phela singadlala umacashelana. Angifuni nanokuthi kuphele isikhathi sishelana. Ngoba ngiyakuthembisa, ngizokwenzela noma yini, noma inini. Futhi anginandaba ukuthi abanye bathini. Sekuyimina wakho, konke kwami ngokwakho.
Let me sing you a love song. Don't wanna talk too much. I just wanna say baby. Hey sugar. Let me sing you a love song. Don't wanna say too much. I just wanna say baby. Baby sugar.
Okay, bhekana, ngikangile kodwa ngayeka. Uma ungakamthola omfunayo, vele uzodideka. Ubheka uyangihleka. Inkinga ukuthi awungithembi, ucathi ngiqamba amanga. Kanti kumele wazi ukuthi wena ngizikhethelanga. Kodwa uthando belungiphusha mihla namalanga. Mihla namalanga okuphuma ekhanda ngikucabanga. Uma ngase ngijole wena, even impilo ingashintsha. Ngoba ngithole wena, ngifuna ukuze ngithole esheshayo. Zingiqole wena, angani wena kuphela. Ulokhu ngishaya ngaphakathi, sonke isikhathi. Dalelwe wena mina ngivulele inhliziyo. Dali ngiyazi mina nomdali owaziyo ukuthi ngihlanya kanjani ekhanda ngawe. Inkosi nenkosazane mina nawe. Eish, hayi angihlanyise.
Let me sing you a love song. Don't wanna talk too much. I just wanna say baby. Hey sugar. Let me sing you a love song. Don't wanna say too much. I just wanna say baby. Baby sugar. Let me sing you a love song. Don't wanna talk too much. I just wanna say baby. Hey sugar. Let me sing you a love song. Don't wanna say too much. I just wanna say baby. Baby sugar.